nzenda wachi katonda Okumpo musajja tukiride Sirina chengamba Sirina chentuma Kofi nsaba njagalo njagalo njagale Wanjagalire dala Kampa kade Na katonda chali ya neunye Choma na ya gade mune Na magezi nika kwamu Yeah,